tight yuko. Ikombe kugongana na vijiko. Hakuna kitu ilikuwa simple. Najikulu leo nimeseto seto. Swiss kata kiu kwa kukamia. Yamenifunza maumivu unopitia. Thanks baba. Hey baba go down. Zile ups and down. Mikose na town. Chungu kwa town. Skusku. Nugu kunikata. Sikukata tamaa. Imazi kwa jaa. Kusho leo. Mipaka sio leo.
Yeah, you're in Kelanya, Papa. Pumela, let's see, as your mama. Yeah, you're in Kelanya, Papa. Pumela, let's see, as your mama. Oh, yeah.
Show Leo.